enemy, be your enemy, be your enemy. Mueva le cosa va, estilo chacho na su senjala. Mueva le cosa va, ne jen cole la bagenda kungo va. Mueva la de van. Yagalamba in bilemu, yagalamba zinilemu, yagala tukuwe wamu, zenawala bebange kubamba manyi. Yagalamba in bilemu, yagalamba zinilemu, yagala tukuwe wamu, zenawala bebange kubamba manyi. Sikompule inengaze, ninga nyanja, sikala olona kunewo tenatata, atesi kwa yonze ninga nkuba. Ulitezo nimba sovido kulembeka. Nensonyi bazifudde busungu, obusungu bantadde ku mumwa gw'emmundu, nanyinitooke bakwadde mpumumpu. Olaba nga babe bakikaani, bona tebasanyuka ku bye balaba, nina ekisesa kati mu b'ekikaani, ate be baseka bwe balaba mbonabona. Yagala mbayimbiremu, yagala mbaziniremu, yagala tukube wamu, nze n'abalabe bange kubamba manyi. Yagala mbayimbiremu, yagala mbaziniremu, yagala tukube wamu, nze n'abalabe bange kubamba manyi. Kali chicho nsabira, oyagala jenchapira mbole mubosa agobe. Kali chicho nsabira, oyagala sukuru feze wabutota vule. Dala chicho nsabira, chonsabira. They are enemy, njagala olaluke, njagala bakutomera maguru gamenyeke, njagala olabisibwe, nebo batolina musango, wakiri bakusibe. Esala zibera,
okay. How we miss it,
how we miss it, how we miss it.
Njagala bebange mukunganira, nina obugambo bwamwe, namwa batanjagala mukwatagane, mulina lero kumanyagana.
Njagala mbayimbiremu,
they are enemy.
Yagala mbaziniremu, yagala tukube wamu, nze n'abalabe bange kubamba manyi. Yagala mbayimbiremu, yagala mbaziniremu, yagala tukube wamu, nze n'abalabe bange kubamba manyi.
Sibusiru bw'enjoka, tamanyi kiri wuna yateyesesa. Mugwagwa mufune kyeyamaani, baba we aidi muwala natanani. Bagwagwa njagala mufune sako, eyo sako mutekewo n'ensawo. Buli wevu n'ekizibu, mukungane mujeyakasente mulye n'enkoko nyoko nyo.